kumabali kampani ya masimu ya MTN Uganda kakasizza nga bweyongera amaanyi mu kwongera okwanyirira abantu abatumbula obuyiiya olw'okukyusa obulamu bw'abantu mu byenkulaakulana. Akulira ekitongole kino kya MTN Uganda, Xavier Muringa, ategeezezza nti okuyita mu nteekateeka ya MTN Change Makers Initiative basobodde okuyambako abantu mu ngeri y'ensimbi obuwedde obukadde 15,000 nga bavujjirira abasobola okukyusa obulamu bw'abannaabwe mu nteeko ya mirundi 2.5 okwetoola eggwanga mu bisawo okuli ekibenjigiriza ebyobulamu n'okwongera amaanyi mu byenfuna. Mulinga ategeezezza nti enteekateeka eno esobozesa abantu okuleeta enkyukakyuka ne bawangaalira naddala abakyala, abavubuka n'abantu abaliko obulemu. Yabadde mukono wakati mu kuwaayo obuyambi eri aba Nyenje Voice Saving Association mu kwongera okuwaayo obukugu obwetaagisa mu by'emikono okukyusa obulamu bw'abantu abawangaalira mu bitundu ebyo basobole nabo okweyimirizaawo ku ludda olw'ebyenfuna.